Gharama ya oksijeni ya huduma ya afya nchini Kenya inatarajiwa kushuka kwa hadi 50% mwaka ujao. Bernard Olayo, mwanzilishi wa Hewa Tele, anasema kampuni hiyo imepata ufadhili wa shilingi bilioni 3.6 ili kuongeza uzalishaji kutoka tani 2 hadi tani 20 ifikapo Mei mwaka 2025 na kupunguza bei kutoka shilingi 280 hadi takriban shilingi 150 kwa lita. Ufadhili huu kutoka Marekani unalenga kuimarisha uwezo wa Kenya wa kujitosheleza katika oksijeni ya afya na kupunguza utegemezi wa nishati kutoka nje.
We are paying around 10 times what our counterparts in the north are paying for a liter of oxygen. Our goal is to try and make sure that we bring oxygen to the market at around 150 shillings. So it's going to be a big reduction. Still not where I want it, but we are going to make a major